kutya nti nyinza okusula bagamba ndi wa busungu nti nyinza okusamba naye nze ndiwuwo nsubiza siyinza kwefula ne bwe mbanyize ndayira siyinza kusoza
music.com.